Isaiah 64 verse 1. Sengathi ungadabula amazulu wehle, sizamazama ezintaba phambi kwakho. Verse 2. Njengokuphenjwa komlilo ezintabeni. Nalapho umlilo ubilisa amanzi ukuze wazise izitha zakho igama lakho, izizwe ithuthumele phambi kwakho. Verse 3. Ekwenzeni kwakho kwesabekayo, ezingakubhekanga kwehla, izintaba zathuthumela phambi kwakho. Verse 4. Kusukela endulo abantu abezwanga, abaxoshanga nangendlebe, futhi iso alibonanga uNkulunkulu ngaphandle kwakho, osebenzela omhlalelayo. Verse 5. Owahlangabeza labo ababethokoza ngokwenza ukulunga, labo abakukhumbulayo ezindleleni zakho. Wena wathukuthela, thina sona sahlala kukho nasendulo, siyakusindiswa na. Verse 6. Sonke saba njengongcolileyo, nokulunga kwethu konke kwakunjengengubo enindiweyo, sabuna sonke njengeqabunga, nobubi bethu basisusa njengomoya. Verse 7. Kwakungekho walibiza igama lakho, wazivusela ukubambelela kuwe ngokuba wabusitheza ubuso bakho kithi, wasiqeda ngenxa yobubi bethu.
Verse 8. Kepha manje uJehova ungubaba, thina siyibumba, wena ungumbumbi wethu, singumsebenzi wesandla sakho sonke.
Verse 9. Ungathukutheli kakhulu Jehova, ungakhumbuli njalo ububi, bheka mawubone ukuthi sonke singabantu bakho. Verse 10. Imizi yakho engcwele iphendukile ihlane, iSiyoni siphendukile ihlane, neJerusalema liyincithakalo. Verse 11. Indlu yethu engcwele nemangalisayo, lapho obaba babekudumisa khona, ishisiwe ngumlilo, nazo zonke izindawo zethu ezithandekayo ziphendukile izincithakalo.
Verse 12. Ungazibamba kukho konke lokhu Jehova, ungathula uze usihluphe kangaka na?